Miseensonni Kongirasii Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqanii galan Kongirasmaan Kiristoos Miidheef miilotti isaa waa argan waajjira galma walgahii sanatii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Himuu qofaa miti mootummaan isaanii jijjiirama Itoophiyaa keessatti argamaa jiru akka gargaaru hojjechuuf waadaa galan. Kanarratti suuraan marii sanarratti Kongirasmaan Kiristoos Miidheen dubbise kagabaase qabaa kuno.
Yeroo akkam ooltan miseensitu Kongirasii Ameerikaa imaltuu dhaqan kunin gaafa achi dhaqan sunitti bulchoota mootummaa Itoophiyaa, gaazexeessota, abbootii siyaasaa, ijoollee kaayimaa, abbootii amantiitiif nama hedduu wal dubbatan waan arganiif waan namarraa dhaga'an walitti qabanitti kalee waajjira Kongirasii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Uummata qofaa miti bulchoota mootummaa Itoophiyaa illee waan arganii dhaga'an dubbatan. Jarkana itti gaafatamaa Koreyaa jaala Ameerikaa Kiristoos Miidheetti fuudhee Itoophiyaan dhaqe. Kongirees wuumen Kaaren Baasileen warra keessa tokko warra kalee dhufeetiin waan arge dubbat keessa qorateetiin dubbat keessa kadhibiin Kongirasii Ameerikaatti Kongirasmaan Maayik Koofman itti aanaa itti gaafatamaa ministeera hajaa alaa damee Afrikaa ambaasaadar Tiiboor Naajii fi nama hedduu warri cufti afaanum tokko dubbata. Jarkana itti gaafatamaa Koreyaa hajaa alaa Ameerikaa Kiristoos Miidheetti fuudhee Itoophiyaan dhaqe.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that H.Res. 128 called for. He has released thousands.
Akkan jedhe Kongirasmaan Kiristoos Miidhee muummeen ministeera eegi hojii ittataana itti kennan waan hedduu hojjate seera wuxinee Ameerikaan baafatte HR 128 waan inni gaafate hedduu tolchuu jiran nama humna hedduu hidhaa yaas seera muddamsuu biyyattii baafatte hojiirraa hambise. Nama Itoophiyaa biyya ala jiru hedduu wal arge dubbatee jedha. Adoolees Dabrellee isatti araara Itoophiyaatii fi Eertiraa jalqabee jedha Kongirasmaan.
And initiated an historic peace deal between Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarse. Hojiin isaa tun biyya abbaa irreetiin nama bulchite Eertiraallee fakkeenya tokko taate. Biyya namii isii humii hurnii hedduu keessatti hidhamallee fali tokko taateef akkisillee waan isii qajeelfatti tolche. Jarkan keessa namidham keessa lama hojjettoota imbaasii Ameerikaa imbaasii Eertiraa kan Ameerikaati. Warri kunniin durumaanuu hidhameetiin achi jira. Kana malee lammiin Eertiraa Ameerikaa jirulleen keessa jira. Isallee yoo akkanaan deemte Eertiraalleen jechuu waan hedduu Ameerikaa waliin qabaachuu dandeettii jedha. Jarri kunniin miseensota Kongirasii kun jechuu waan hedduu irratti bulchoota Itoophiyaa illee akkuma jenneerre waayyuu wal mari'atan. Kanaaf miseensota Kongirasii Ameerikaa isaa fi miseensota Kongirasii Ameerikaa Kaaren Baasileen waan danda'aniin bulchoota hedduu wal dubbannee dhufnee jedhan abbootii amantii illee wal dubbatanii dhufan. Fakkeenyaaf abbaa amantii Itoophiyaa keessa Kaatolikii illee keessa abbaa Maatiyaas illee wal dubbataniitiin waan argan keessumattuu waan baqattoota irratti waan wal dubbatan akkan jedhu.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism, the likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wanni guddoon an arge qalbii jijjiiran feetu qalbii qofaa miti abdii jijjiiramaaf qophoofte tan wanni guddoon an arge an qalbii akkanaa kan takkum Itoophiyaa keessattuu iyyuu argeetiin hin beeku waan jidiqqaa keessatti hojjetu kanaa fi muummeen ministeera galata argachuu malee jedha. Taatullee jijjiirame biyyi keessa jirtu kunin walitti aaneetiin gargar citu malee jedha Kongirasmaan Kiristoos Miidheen.
For example, the notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation, both passed in 2009, remain on the books.
Fakkeenyaaf seerii jara NGO yookaan ammoo jara biyyi nagaa dhowwuun to'atanii jedhaniitiin barhuum lamaa fi sagalee ammallee fulumusii ta'an jira. Warri hidhaayaa kun dhugaa fedhe yookaan ammoo akka argachuu fedha. Wanni warri manidhaa keessatti ta'e, wanni warri afaan ofiitiin nutti hime waan afaan kennaan isaan timuu dandeenyu miti. Namni koomishiin mirga dhugaa dhaabachuu malee jedheetiin gaafachuu jira jedha. Akka Kongirasmaan Miidheen faatii jedhanitti nama miliyoon lamaa fi 1,500 Itoophiyaa keessaa baqate.
There also needs to be an opportunity for people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mekki.
Namni baqate qaba ofiitti galuu malee qeesiin amantii yookaan abbaan amantii kaatolikii Abraham Desta Itoophiyaa damee maqii irraa nama miliyoon lamaa fi 1,500 caalatti baqatee jedheetiin natti hime. Jarri kun qarqaarsifadha. Ijoolleen isaaniillee carraa barnootaa argachuu malanii jedha. Namillee jireenya dansaa qabaachuu malee jedha Kongirasmaan Kiristoos Miidheen.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economy.
Jireenyi qajeelee ijoolleen kaayimaa hiriirbaanii jijjiiram barbaada bahanii waan jijjiiram gaafataniif kana hojii qabaachuu jijjiirama kun isaaniillee ga'uu male. Gochi durii mala jireenya dhabdeeti rakkate taa'anii dinagdee keessaa qooda qabaachuu malte. Hojiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte jijjiirame kun gargar cituu malle waan akkanaa dhaloota tokko keessatti argatan waan argatan kana harka hudhabuu mallee jedha. Karen Basleen miseensota mana maree Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqanii hin galan keessaa tokko muummeen ministeeraa akka dansaa deemuu jira. Taatullee wanni gufuutti ta'an dhabamtuu jedhu.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
Wanni isi dhibaa hedduun jiraachuulleen danda'e. Fakkeennaaf nagaa naannoo eegi laalteetiin jettu rakkoo mirga namaa kadurii biyyitiitu keessa dabartee jira laalteetiin jettu. Waldhabu gosa laalteetiin jettu illee waan gufuutti ta'uu danda'a. Itti gaafatamtooti EPRDF ka jijjiiram kan hin feene kan yaadi isaanii qof fedhanillee jijjiiram kan gufachiisuu danda'an. Nu akka Ameerikaatti ammoo biyyitan akkamiin qarqaarraa jenneeti ilaaluu jirraa jedhu. Walumattuu yooyyuu deebisan hojiin muummeen ministeera Itoophiyaa hojjechuu jira akka miseensiti koongireesii Ameerikaa jedhanitti waan akka malee dansaati.
I do believe having met the man and having had an opportunity to engage in substantive discourse with him, Prime Minister Abe is the right man for the right time and therefore deserving of our support.
Nama jijjiiramaan deemuu jiru kunini waan jabduutti jira. Muummeen ministeera Abiy nama bara rakkootti biyyitti barbaaddu saati rakkootti itti dhufe tanaaf qarqaarsee natti malee fi jedhe qophii tan olobbaafanne qophii tan keessa deddachaan an toraa lafeeti.